Kasama kis pisay baba.
Ni vama na puchabe.
ZMusicAfrica.com.
Ni vila ifi chabe. Ni vila ifi chabe. Na kuyesa na yesa Bamara vunda vika moe 40 Na kulimba na limba Bantunga nale kakane Hapa nalema Kifuna kupema Bamara kukwa sila Hapa kumareja na kufina chape DJ Brini Town. The more I'm trying, the more I'm hurting myself. Feeling like dying. Tamala puta kanji shivayo.
Kanji kupe muma guza one bow. Nishi nala chudi da banala nindo. Yeah, ela. Ishele fenombana one bow. Kuya kuche ichu kupe palesa fe umo. Yeah,
hapa manja ni let me be.
Nako na kawilo ni let me be.
Hapa manja ni
let me be.
Nako na kawilo ni let me be. Na kuyesa na yesa. Amara funda vika moe 40 Na kulimba na limba Pantunga nale kakale Hapa nalema Kifuna kupema Amara kukwa sila Hapa kumareja na kufina chape DJ Brini Town.
Preach to chimbi wankashi Wanu fopo kumuti mechufungalashi Depression mix nechufukushi Kuwa teneka mata kopampashi Love to have a fair, believe me Walite mwapo muntu na nkwa temwa umbi Oh in short, be alikwata be Bewa kwe na nkwa alikwata be Wapa Figo lolo kuno fia paka Tula visangwa kumushino kimulusaka Yalika umuti mawadi sangu katiubuka Kuchitafia paripuka tuwa mendeka Nosemba fi wabubwa ode Akabualu hapa kwa teba be Love is what you hungry Molika putila mufi whisky
Na kuyesa na yesa Bamara funda vika moe 40 Na kulimba na limba Pantunga nale kakale Hapa nalema Kifuna kupema Kama lavu kwa sila Hapa kumareja na kufina chape DJ Brini Town. Nakulimba na limba Pantunga nale kakale Hapa nalema Kifuna kupema Kama lavu kwa sila Hapa kumareja na kufina chape DJ Brini Town.
Sila manji Hapa ni kuvina che Make yourself happy kwa tabaku tovela pomiti man Vachukulire Joe Lover Boy Efe yaba fi big man You can ask DJ Ken DJ Nico DJ FBI DJ Campy DJ Selem One nigga UK Classics Duncan Kalenga DSK Club with managers in Amimona Vinaka General Dealers take wakura Sosi ya popo kawakamu
ZMusicAfrica.com
The finest.